kama chokora mapipa. Watu walinitenga, toto masonko kuniangalia vibaya. Kaingia matatani, pelekwa jelani, maswali moyoni, hey, hey. Jamani jelani, mbona umeniacha mie? Watu nakuwa